Yohani umutwe wa 14. Yesu arababwira ati:
Ntimuhagarike imitima. Mwizere Imana, nanje munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Iyo bitaba bityo, simba nababwiye ko ngiye kubategurira umwanya. Nuko rero ningenda nkamara kubategurira, nzagaruka mbajyaneyo kugira ngo aho ndi namwe musabeyo. Aho njya, inzira ijyayo murayizi.
Tomasi aramubaza ati:
Nyagasani, ko tutaza ugiye, inzira yo twayibwirwa n'iki?
Yesu aramusubiza ati:
Iyi nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data atanyuze kuri jye. Ubwo munsi na Data muzamumenya, ndetse kuva muramunsi kandi mwaramubonye.
Filipo aramubwira ati:
Nyagasani, twereke so biraba bihagije.
Yesu aramubwira ati:
Filipo we, nabanye namwe igihe kingana gitya, none ukaba utanzi? Umbonye wabonye na Data, none wavuga ute ngo nimbereke Data? Mbese ntiwemera ko ndi muri Data kandi na Data akaba ari muri jye? Ibyo mbabwira si ibyo nihangira, ahubwo Data uba muri jye ni we ukora umurimo we. Nimwemere ibyo mbabwira ko ndi muri Data na Data akaba ari muri jye, nibura mubyemezwe n'ibyo mubona nkora. Ndababwira nkomeje kunyizera, ibyo nkora nawe azabikora, ndetse azakora n'ibibiruta, kuko ngiye kwa Data. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo ikuzo rya Data ryerekanirwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda muzakurikiza amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data kuba undi mujyanama kugira ngo agumane namwe iteka. Uwo ni we mwuka w'ukuri. Ab'isi ntibabasha kumwakira kuko batamureba, ntibanamumenye. Naho mwebweho muramuzi kuko ari kumwe namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga mwenyine nk'impfubyi, nzagaruka mbasange. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho, namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data kandi namwe mukaba muri jye nk'uko naje ndi muri mwe. Uwemera amategeko yanjye akayakurikiza, uwo ni we unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwereka.
Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati:
Nyagasani, kuki uzatwiyereka twenyine, ntiwiyereke rubanda rwose?
Yesu aramusubiza ati:
Unkunda wese azakurikiza ibyo mvuga, na Data azamukunda maze tumusange tugumane nawe. Utankunda ntakurikiza ibyo mvuga, kandi rero amagambo mwumva mvuga si ayanjye, ahubwo na Data wantumye. Jye mbibabwiye nkiri hamwe namwe, ariko wa mujyanama ari we Mwuka Muziranenge Data azohereza mu izina ryanjye, ni we uzabigisha byose, azanabibutsa ibyo nabwiye byose. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye niyo mbahaye. Sinyabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntimuhagarike imitima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yamwe nkundaga, mwakwishimiye ko ngiye kwa Data kuko Data nduta. Ibyo mbaye mbibabwiye bitaraba kugira ngo niba muzanyemere. Nta gihe ngifite cyo kuvugana namwe byinshi kuko umutware wiyisaje, icyakora nta bushobozi mfiteho. Nyamara ab'isi bagomba kumenya ko nkunda Data kandi ngakora byose nk'uko abintegetse. Nimuhaguruke tuve hano.